It's the moon. I thought I told you. The best among the great. The proud.
Zenwap.com.
Yeah.
Omutu apitana, mali lumana bad. We stayed up all night, kwa jima gadi. Pakuti tisaka pete keche muli fofala fama gagi. You know that I mean, nali change ala nichila na bambi. Umatupi ni kuita watu ala ipaya. No hell in the booth, but I raise fire. My mans knew what I was doing and that I aimed higher. I'm sure bakali la sana wa jengaya. I'm a writer now, my boys wala tenkanya. When they see me and my team bala tekanya. We've been first choice for long unga pufwa. We the reigning champ.
Listen, it type in a bit of mulitiba. Namu ghetto wa masiba, wa mabele wa masiba. Ever fly kaka ninjiba, dala mastima iba. Eh, we on a new level, na wakali walikiba. I'm a winner, ni mawina, yake simi ngaba. Sina Valentina, mina me winner, ai rubbers 14. So munga sina ya yellow, wali waku jasila. I jump on your song, ni shefuti na kila. Vile chikali sinifu ni kalo, kamba kwa li vitu vene ni machita. Kani makeno wa siba, mucha pali vitu vene ine boy ni chita. I invested in myself, nyimbo uzi vela, mtu wanga tina. The logo can eat ya susa mela.
I have a chip.
Yanga na chip wane na chokiela.
I have a chip.
Wane chip in juvena chinda.
I have a chip.
Yanga na chip wane ni fezia. Kama dream na mambisho ni aga. Mutu wane
a chip.
Yanga na chip wane na chokiela.
I have a chip.
Wane chip in juvena chinda.
I have a chip.
Yanga na chip wane ni fezia. Kama dream na mambisho ni aga. Mutu wane a chip.
Bla 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 wenzo una ni zasila. Titia selele bakungo chio shele muka. A chip una last. Sana playa na tuanga gati cha kubaba enda kazi shike nanga weze kutipa nenezo butika matezi ye ya jaya nenezo tulukusha day and night nezo peze kamupawa chibi na chinja ni peze kaipawa nivela mushe ndapia no neka fresh God willing I feel so blessed I kneel down and look up to the sky thanks for the goals for the dreams and the achievements
I have janga na chikwa nena chokiela
I have
wanna check into Vena chinda Yanga na chepa neni pezi Kama dream na mambisho ni aga Mutu wake la chip Yanga na chepa nena chokiela Wane chep in Vena chinda Yanga na chepa neni pezi Kama dream na mambisho ni aga Mutu wake la chip
Vena we got this. Exclusive from Zenwap.com.
Zenwap exclusive.